one more album. He's back again.
Fresh out from NigerRemix.com.
He's back again.
Kuwa mulevi, ila baba amenioko. Amen. Kukesha bana mabingi, staki sasa nimekuwa. Mi staki kukuta masigara, staki. Mi staki makiki kiki wala, staki. Miso mtu wa masiara, staki. Nimesha punguza papara, staki. Nimesha punguza papara.
Oh, shetani aniwe. Oh, sagodi.
Nasema Mungu peke anatosha, stack tena waganga. Na kuna wakunipotosha, nimeshajipata. Naitaka pepo, pepo, jamani pepo, pepo, wauni pepo, pepo, shetani niache nishatulia.
Oya wauni ya,
sio kweli,
wenzenu nimeacha,
sio kweli,
oya oya oya,
sio kweli.
Nigerian
Oh, now, one.
Fuck up my
finger.